e ngā iwi huri noi te motu te nā koutou katoa. Koru pene piha tēnei me ngā kawe pūrongo a wātea, nā te pūtea tautoko a te mā ngai pāho. Kei ngā kaupapa e whai ake nei. Kua tākina te kawa ki te pāhou o te whare wānanga o Waikato i te ata nei, a kua ko paua e te kamupene kanikani o Aotearoa a Moss Terurangi Patterson o Ngāti Tuwhare Toa, hei tumu whakarai hou. Ko e nei kaupapa me ngā kaupapa hā kina kina e whai ake nei. Kua tākina te kawa ki te pāhou o te whare wānanga o Waikato i te ata nei, i raro i te maru o Kingi Tuheitia te Tuawhitu. Hei tā tētahi o ngā māngai o te kura, hei tā Sarah Jane te akiwai ko te pā, te wāhi kuhu hou ki te whare wānanga, a kātū te marae o te whare wānanga ki reira, a ka whakaritea hoki he wāhi kai mo te marea. Hei tā te akiwai tonu ko ngā tuhinga o te pā e koruro ana mo te mahitahi a te mana whenua te kingitanga me ngā ahurea rerekē, ka mutu ko ngā mahi toi i whakāhua ana i a namata i a nāianei i a anamata anō hoki. No te whakatūwhiranga i te ata nei i oti ai ngā mahi whitu tau te roa, a he 85 miliona tāra te utu. Kua ko paua e te kamupene kanikani o Aotearoa a Moss Terurangi Patterson o Ngāti Tuwhare Toa, hei tumu whakarai hou. Hei tā te hiamana o te poari tarahiti o te kamupene, hei tā Greg Innes, nā tōna ko pauatanga i kite ai te mutunga o te rautaki whakahou i te kamupene, kua whāia e rātau mo te 15 marama. Hei tā Innes no rātau te maringa nui kua whakāia Patterson ki te tūranga nei, kua roa ia e mahi ana i te ao kanikani kā mutu, he nui ana whiako, he nui ngā pukenga, ā kua tai te wā kia puta anō te kamupene whai muri i te wā whakatā o te kōwhiori. E mohi o tia whānui te ana a Patterson mo tōnā rahi i te kamupene kanikani o Ātāmira. A hei tāna he honore nui te tūranga nei. Nō nā kē te whiwhi ki te arahi te kamupene ke kī ana i ngā kaikanikani mātanga o te motu. He aitua, he aitua. Kua hinga he tōtara i te wāo nui a tāne he whitiki o te kī. He ihuonoione ki ngā mahi whakatairanga i te Māori. No te paraere hinga ia i hakara puketapu 89 tau te pakeke o te atiawa. I mohio tia whānuitea ia mo ana mahi whakatairanga i ngā kaupapa Māori, ā ko ia tetahi o ngā tino matakīrea o te kohanga reo. Hei tā te kaiwhakahaere mahi o te runanga o te atiawa, hei tā Kanehi Butler Hare, kāre pea he rangatira i tu atu i te koro heke nei, ā e kite ana te rā i te toko maha i tau atu ki te tangi mōna. No nanahi ko te pāti Māori, no te rā nei ko ngā kāhui kā wanatanga.
Hei a pōpō he rā anō ka tau mai te karauna me te huhua o ngā tari no roto mai te kāwana. Ka oti hei te tūrei ka nehua tō tātou kuraua ki tōna urupā ki tahumairangi, ki reira tauai.
Nā reira e ngā mate haramai haere. Nā te iti hoki o te taima pāpāho ka tuku ki ngā kaitorangapū. Kua whakarewa hia e ngā kākāri ki te tahi rauemi pānui e pai ai te kite a te marea i a rātau whai ngā katoa. Ko ia te kōrero a te minita o ngā kākāriki a te ānau tuiono, whaimuri i te tū o te hui a tau o te pāti i Nanahi ki Tāmaki Makaurau. Hei tā tuiono, mā te raue mīnei e tāia e te hunga hihia te pānui i a rātau kaupapa here katoa.
I pera mātai te me, ko etahi wā, kare kai te kinoti ngā whāpaho reo Māori nei, hoi, ki ngā whāpaho auraki nei. Āwa e tahi wā tōru he kona pepihia kona roiro nā kōrero kei roto kei runga ki tīwi nō era i kāro mātā mena ka te tino hihia kia mohamai te tangata hiaha piaha kia mātā ki tēnei tau pōti ka ahe rātā ki te haere ki te paitukati ki te tino hihia ki tō mātā nei mena ki sā.
Kā tira e nā kōrero e whai ake nei ko ngā kōrero hā kina kina.
Tēnā koe. I just want to let you know that Pakiwaha is coming at you 5 days a week, still focusing on bringing our people on stage, hearing their viewpoints, and helping to shape our opinions. It'll be vibrant, colourful, and a fast-paced look at current affairs, social issues, and a celebration of our taha Māori. It's Pakiwaha with me, Dale, 7 to 9 weekday mornings, right here on Urban Māori Radio, right there 6:03 a.m.
Mā te tupu tupu haere o te pāharake ke a Sean Johnson e kite ai i āia e noho pū ana ki ngā tamatoa. Aha kua kāre anō kia whakatauhia a Kirimana nei. Koe a te whakapono a tō mātou mātanga riki a Tameterangi, whai muri i tā Johnson Tākaro i tōna kēmu ruarau ki te poraka tamatoa i te hātarei. Anei ngā kōrero a Tameterangi.
Tāku e kite nei, ka rongoa ke ko tupu haere te pāharake ke a Sean Johnson, rāgu ko tōna oranga tira, kei ko rape a te whakaro, mo te wahanga ki aia e pūmau ai tāna noho tonu, tāna piri tonu, ara ki ngā, ki te kapa o ngā tamatoa.
Nā reira e te iwi koia tēnā ko ngā kawe pūrongo me ngā kōrero hākinakina o te haora, korupene piha tēnei mō Wātea, tēnā koutou katoa.
Nā no reira e te motu, mā Wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko nā te mānga.